Shame was setting me on fire. Bora kutunulo mutima kutuja. Isembere no don be for my daddy. Woba wendi mpulira nga leo nina. My so sweet my baby. Mpulira bulungi wa next to me. Hey come on my daddy. Ndaga kumafiga. Baby, baby. Olalika bulungi ngo mwenya. Oyogera obanga kaba. My so sweet shame. Shamemo, masile shamemo, alaga shamemo, isembeno shamemo, shamemo wanziviro moyo, shamemo wankutulo mutima, shamemo wanziviro moyo, shamemo wanziviro moyo, shamemo wankutulo mutima, shamemo wanziviro moyo. Baja kugamba, ibaja byonona, ibaja kugamba. Shame mosanga karibu, mimi niko jemi nataka tuishi. Wewe ni mke wangu nakupenda, mimi nataka nikupeleke nyumbani. Baba na mama wanataka kuona shame moni na nene.